Here's another one. Here's another one. Here's another one.
Fanya ni wakabeko, low inafanya awa hemi mabisho. Taratibu na sambaza flow, na wabana kimya kimya kama brother J-Mo. Wanapopatia riski na pasiba, mindo kivuruge na wavurugia ratiba. Anga zao nimegeuka mwiba, kwenye mageto yao wametandaza misiba. Kwa hii biti kadi na wafunza, shafu kwa mwanangu kita mkaminuza. Alo kutuma kwangu kakuchuza, bado nina moto mkali na unguza. Kama na kukela blow sole, na kama inauma haina jinsi blow pole. Bado na kichanga done, natafuta ugali homu waka onye. Inawafanya wanibembeleze, nimekaza sana wanataka niregeze. Inawafanya wajipendekeze, nina domo kubwa hawataki niwameze. Wangaza kama Black Rider, nina confidence na si mpi mjinga faida. Na wachambua kikalori saida, sijamaliza mishe muendelezo wa Tomb Raider. Hake Mungu siwapendi polisi, wanaotubambika kesi mitaji wanafilis. Kuwachana humu haina jinsi, hata niimbe kwaya kuna Mr. Dadis. Haina haja ya kuogopana, hii dunia kubwa dunia uwanja pana. Haina haja ya kuogopa bala, ningetupa nafasi tu. Inafanya nionekane serious, na wapa michongo wana wananiona genius. Inafanya nijione curious, waloshindana nami wote wameitwa ferias. Wanashangaa kila siku nipo, mbona sipotei kama Nyandindi Filipo. Wanashangaa mbona nipo simple, mtu wa zamani tangu K-Town people. Nashukuru alhamdulillah, ewe Mungu Baba nipe kazi zenye maslahi. Na hapa astakafilulai, wasani wachawi kwenye mziki wetu watu fai. Watu tunawaza vipi tubebane, wao wanawaza kwa waganga walogane. Mala kama vipi ijulikane, na nikigagula mwenye pepo tulikeme. Basi wote mmesamehewa, haya ni maombi na nyinyote mmeombewa. Ishi nikipaji songekewa, naweza imba pombe na nyinyote mkalewa. Ni uwezo nilopewa, wajanja wachache na tumai mtaelewa. Ichi ni kipaji songekewa, naweza imba pombe na nyinyote mkalewa. Naweka meza ni tungo tungo.